amkisikia, ameumwa, amelazwa, amekonda, amededi.
John ni mapenzi,
na msiulize kwangu amefata nini. Ni nyama kwa nyama maini, nimezama kina mpaka chini, na navyodeka sijui nitamwacha lini. Na pengine yendo nafanya niwe loyo, mahaba yake yananichanganya, sitaki mwingine, yashanitachi kwenye moyo, midomo yake akinikisimua. Sina pendaga kiuno, kanipa mama, kanipa mama, kanipa mama, na mina penda shu, kampa baba, kampa baba, kampa baba. Anachopendaga kanipa mama, kanipa mama, kanipa mama, na ninachopendaga kampa baba, kampa baba, kampa baba. Mchana tunakiwasha, usiku tunazimata, yani tatata. Na mimi hapa nampa nachokitaka, sindimba chakacha, yani tatata. Alo, my baby mweza kunyanga nyanga, you know, wendo my sweetie banana nana.
The Mix Killer.